La 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 la.
Mawe Kinu Kiki Mukosa Kabila Maniga Kijuma Bombastic Studio
Tiginyura 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 Biringisa Tiginyura 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 Tabangura Tiginyura 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 Biringisa Tiginyura 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 Tabangura
Kuruga kiro chokubanza Kakusave namba yawe Enambogo wakimpaire Kakutero takikwate Ovuwale otakuja kukikwata Havu waki wakimpaire Nguhati nontero busimu
Tiginyura 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 biringisa Tiginyura 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 tabangura Tiginyura 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 biringisa Tiginyura 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 tabangura
Oli mukodo oli mukodo oli mukodo Oli mukodo nanko oli mukodo Pahumpa ho tali sala nde male mam pahumpa ho Aampa humpa ho tali sala nde male mam pahumpa ho Ninkusabe byawe no nyima Baitabani yabo no baha Ninkusabe byawe no nyima iwe Sente zangezo no zirya Ninkusabe byawe no nyima Baitabani yabo no baha Ninkusabe byawe no nyima iwe Baite byangebyo no birya
No birya
Baite byangebyo no birya
Ampa ho Nondi ya mali nonde kotyo Whoosh
Tiginyura, tiginyura Tiginyura biringisa Tiginyura, tiginyura Tiginyura tabangura Tiginyura, tiginyura Tiginyura biringisa Tiginyura, tiginyura Tiginyura tabangura
Nibuo wanyijuka Ndeka nyowe Hati ndeka nyowe Ndeka nyowe Onduke ho Nkakusabo mutima wanyima Hata wakino nsera Nkakusabe ngonzi wanyima iwe Hata wakino ntera Nketu ngiro mwisi Stella Niwe andwe levitekezo Nketu ngiro mwisi Stella Niwe andwe levitekezo Kulikurubata mutekereza Kulikubyama ni murota Kulikurubata mutekereza Na kulikubyama ni murota
Tiginyura, tiginyura Tiginyura biringisa Tiginyura, tiginyura Tiginyura tabangura Tiginyura, tiginyura Tiginyura biringisa Tiginyura, tiginyura Tiginyura tabangura
Tigi, 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 tigi,
tigi. Yes, I'm Mukosa Kabila.
Maniga Kijuma, Kijuma, Kijuma. I sign out.